bivuga.
I would like to greet especially brother
uyu munsi
Tati from Brussels, mentioning him in his phone call today. He said to me, Brother Frank, in Romans, we have both
chapter 13,
726.
Every government,
every higher power is ordained by God. And equipment, these devices,
that for the states and for the governments,
so decide all to hear. We have to obey it and can experience.
Once again,
let it be mentioned. Think about it. We are grateful.
24
ago, 10 years ago,
it was not possible
as it is today. Although, we cannot have the public meetings anymore. Because thus it is written in Romans, chapter 13, every government, every higher power is ordained by God.
And that what
the states and what the governments decide, we have to obey it.
Once again,
let it be mentioned, we are grateful for
it,
that the whole world can hear us and can experience with us. At this occasion, beloved brothers and sisters, I would like to mention also how precious it is that we in this time
have
found grace in the sight of God and with the promise which God has given, which is fulfilled before the return of Jesus Christ, that we were acquainted with it. And I like to think about it. When Brother Branham told me on the 12th of June 1958 in Dallas, Texas, he said,
Frère m'avait dit en 58 de repartir en Allemagne et de demander à la régie qu'on me donne des prédications et j'en ai prises avec moi pour revenir. Et frères et sœurs, toutes les prédications que Frère Branham a tenues ont été enregistrés sur bandes. De chaque prédication m'ont été envoyées de demander à la régie qu'on me donne des prédications. Celui qui visite mon bureau peut voir la pièce voisine au bureau et voir les étagères avec toutes les bandes magnétiques qui m'ont été envoyées. Je peux bien me rappeler alors que notre frère des États-Unis était venu me visiter et était étonné. Il ne savait pas ce qu'il devait dire. Et il a simplement dit, aucun frère sur la terre a ce que tu as ici. Dis-moi ce que je dois payer pour l'avoir. Je veux prendre cette bande magnétique pour repartir. J'ai dit non, c'est gratuit. Dieu a fait en sorte que, au temps convenable, de la bonne manière, tout soit fait pour que les prédications soient enregistrées et qu'elles me soient envoyées. Et que depuis le commencement, avec le ministère, avec la parole, avec les promesses, avec ce que le Seigneur a déterminé pour ce temps, je sois informé. Et je dois aussi dire bien mes frères et sœurs si la chose est ainsi, avec ce que le Seigneur, avec la parole à déterminer pour ce temps, que en ce moment nous ne pouvons pas avoir de grandes réunions, nous rassembler au même endroit. Nous savons qu'au moins là où deux ou trois sont réunis en son nom, le Seigneur est présent. Pour le moment, ça ne peut pas être autrement, mais le Seigneur,
niba ari uko bimeze,
qu'en ce moment, nous ne pouvons pas avoir de grandes réunions. Le Seigneur peut apporter ta parole comme hier. Je le disais, j'ai, durant toutes ces années passées, dans tous les peuples, apporté le message divin au Seigneur. Est arrivé où tous les frères et toutes les églises et tous les groupes peuvent, quand le temps de nouveau sera là, pourront se rassembler et tenir des cultes et écouter la sainte parole de Dieu. Et nous avons compris ce qui se passe dans ce temps.
Bene data bose n'amatorero yose n'aba materaniro yose
pourront se rassembler
igihe kizongera kugera ko twongera guterana.
Qu'est-ce qui a été dit à Frère Branham?
Teraniraho tsanzwe kugera materaniro tukumva ijambo ry'Imana twumvise ibiri kuba muri iki gihe.
Nous avons compris. Il avait emmagasiné la nourriture. Ce qui se passe dans ce temps. Et c'est peut-être raison que ce qui a été dit à Frère Branham. Directement au commencement. Qu'est-ce qui a été dit à Frère Branham? Alors qu'il avait prêché le septième sceau, il disait, maintenant la nourriture a été emmagasinée. Bien mes frères et sœurs. C'est peut-être raison que quand nous observons l'harmonie divine, regardons encore du temps de Moïse et de Josué.
Et où tout le monde
quand le temps est arrivé, où tous les frères,
et
toutes les églises,
et tous les groupes, materaniro yose
pourront se rassembler
igihe kizongera kugera ko twongera guterana tukateraniraho dusanzwe kugira materaniro tukumva ijambo ry'Imana twumvise ibiri kuba muri iki gihe.
Qu'est-ce qui a été dit à Frère Branham?
Mbese mwene Branham yabwiwe iki?
Il avait emmagasiné la nourriture.
Yari yahunitse ibyo kurya.
C'est peut-être raison que directement au commencement, alors qu'il avait prêché le septième sceau, il disait,
niyo mpamvu uhereye ku itangiriro ubwo yabwirizaga ku bimenyetso birindwi yavuze ngo none ibyo kurya bimaze guhunikwa. Iyo turebye uko ibintu by'Imana bihuje, turebye mu gihe cya Musa no mu gihe cya Yosua, Musa yari afite umurimo inshingano zihariye zo guteranya ubwoko ndetse no kubwira Farawo ngo reka ubwoko bwanjye busohoke. Uko niko umwami yari yabivuze.
Laisse sortir mon peuple.
Reka ubwoko bwanjye busohoke.
Et c'est ainsi que l'exode a eu lieu. Le sang de l'agneau a été appliqué sur les lintos des portes.
uko niko byagenze amaraso asigwa ku nkomeni z'umuryango umwami yaravuze ati nimbona amaraso nza ba
par la mer
chahejuru bazigama
rouge sont passés
nuko baza kunyura mu nyanja itukura
que l'eau
uko niko
s'étenait un mur à droite
amazi ya rebye yakoze igikuta kimwe igisika kimwe iburyo kindi bumoso ubwoko bwa Isiraeli bwambuka inyanja itukura ho yumutse imana ica inzira ahantu hatari inzira imana yita ku bwoko bwayo no kwitorero ryayo bakundwa bene data na bashiki banje
que Joshua et Josué soient allés et Moïse soit allé sur la montagne de Nebo.
Yeshua Moïse yagiye ku musozi wa Nebo abwira Musa abwira Yeshua ati Imana ibwira Yeshua ngo nkuko nabanye na Musa nawe niko nzabana nawe
Le Jourdain s'est ouvert aussi du temps de Josué et ils ont pu le traverser à sec.
Yorodani nayo yarumutse itanye inzira bayambuka yumutse.
Passé j'étais ensemble avec le frère Detlef.
He was asking about Mount Nebo.
Il connaissait un homme.
Oh, no problem. No problem. Take a taxi and just drive there. And we took a taxi
nuko twafashe imodoka
drove to
tujya ku musozi wa Nebo
and there we saw everything
aho ngaho tuhabona ibintu byose buri
has their rooms
buri dini rifiteyo ibyumba mazongaho ariko
For me one thing was important
bakoze ubucuruzi aho ngo ku musozi wa Nebo ariko je icyangombwa Musa yategetswe kujya kuri uwo musozi abona imbere yitegera igihugu cy'isezerano abona uruzi rwa Yorodani yari ko iri imbere ye nuko Yerusalemu ayibonaga imbere ye kuri igihe ku bwanjye byari umwimenyerezo udasanzwe nazamuye ibiganza byanjye mpimbaza umwami ndamushimira ngo muri ibyo byose dushobora kubona umwimenyerezo umwami Imana umwami Imana yacyuye umugaragwa w'umuhanuzi ariko ijambo rya ubutumwa bwe burakomeza bugasohoza byose ibyo Imana yadusezeranije kandi twasobanukiwe icyo bisobanura igiye Pawulo yandikaga mu Bagalatiya igice cya 4:28 ngo mwebwe bene data bakundwa muri abana bisezerano nk'uko Isaka yarari ni by'imbaraga cyane abandi bizera isezerano bonyine abizera isezerano ryangombwa ry'igihe cyacu isezerano ryangombwa ry'ibanze ni umwami yataze ngo azagaruka nk'uko yabisezeranije muri Yohana igice cya 14 nuko ibyo nibyo bijyana nabyo ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya mbere yuko uyu munsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'umwami uza ejo twavuze kuri uwo munsi twavuze ku minsi ya nyuma, twavuze uko uburyo Imana ibintu byose yabiteganije mu buryo buhebuje, yabikoze mu buryo butangaje. Umunsi umwe ku Mana ni imyaka igihumbi kuri twe, kandi umwami yapanze ibintu byose mu mugambi w'agakiza, nuko byose abisoza bihuye n'ijambo ryayo. Nkuko igihe kibigaragaza, nkuko Yohana umubatizi, uko umwami yavuze ati, nkuko Yohana umubatiza yahawe yoherejwe kubanziriza kuzakomera kwa Kristo, uko niko nawe binyuriye mu butumwa bwa nyuma bw'Imana, ubwo ubwoko bw'Imana buri gutegurwa ngo mwebwe bwoko bwanjye musoke, ntimukore ku byanduye ku bihumanye, nuko nanjye nzabakira, muzaba abahungu n'abakobwa banjye. Nkuko dushobora kubisoma, Yerusalemu ya kera ifite umwanya wayo, Yerusalemu ishaje ifite umwanya wayo, na Yerusalemu nshya nayo ifite umwanya wayo. Ku ruhande rumwe, Imana yatoranyije Yerusalemu ya kera, none mu myaka igihumbi nanone umwami yarayitoranyije, kuko azamanuka ku musozi wa Elayono, nuko umwami atangire ingoma y'imyaka igihumbi. Ku bwacu nk'itorero ry'isezerano rishya, Yohana yarebye ku kirwa cya Patimosi, yabonye Yerusalemu nshya itunganye, iteguwe nk'uko umugeni yitegurira, yirimbishiriza umukwe. Umugeni w'umwana w'intama azatura muri Yerusalemu. Kandi nk'uko twabibonye ejo mu jambo, kibwiriza cy'ijambo, igihe ibintu bigeze ku musozo wabyo, ku iherezo ryabyo, igihe ingoma y'imyaka y'igihumbi inirangira, ubwo nibwo hazasohora ibyanditswe mu byahishuwe igice cya 21, ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya. Bene bashiki banjye, nshuti nkunda z'igiciro cyinshi, ntabwo ibintu bizakomeza kubaho nk'uko bimeze ubungubu ku isi. Ibi turabisobanukirwa twese, ariko itandukaniro riri hagati y'abizera Imana n'abataryizera, nk'uko byanditswe mu muhanuzi Malaki, ngo ubwo nibwo muzatandukanya abakorera Imana by'ukuri n'abatayikorera abaribo. Neza bashiki banjye bakundwa, turizera n'umutima wacu wose ibyo ibyanditswe byera bivuga, kandi twizera ko umwami wacu afite ubwoko bwe ku isi, mu bwoko bwose. Reka tubivuge nanone, twizera yuko
be blessed, and all who are listening, may they be blessed. I'll read now. We know that all things work together for good.
tuziko byose fataniriza hamwe kuzanira ibyiza babandi bakunda umwami babandi bahamagawe ni n'ubushake bwayo
for whom he did for no he also
babandi bose ya abo yabanje kumenya ya nabato ya batoranyirije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo
that he might be the firstborn among many brethren
kugira ngo abe imfura muri bene se benshi abaroma 8 murongo wa 29
verse 30
murongo wa 3
whom he did
abo yatoranije kera
them he also called
yarabahamagaye
and whom he called
kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije nabo yatsindishirije yabahaye ubwiza
what shall we then say to these things
no ubwo bimeze gutyo tuvuge iki bakundwa twashoboraga gukomeza gusoma mbega ubuntu mbega amahirwe kubaho muri iki gihe atari mu bwibone kwizera n'umutima wawe wose nk'abana b'isezerano tukagira umugabane mu byo Imana yasezeranije ku bw'iki gihe reka tubivuge n'agahinda mu mitima yacu abenshi babica ku ruhande ndetse hari bamwe bafata ibibwiriza bya mwene Leta Branham bakabigira bakuramo insobanuro zabo bwite bagakuramo imirongo imwe n'imwe nuko hakabaho imiyoboro itandukanye nk'uko mwene Leta Branham yavuze ati ngo mu butumwa reka mbivuge neruye n'ijwi rirenga byumvikana reka mbivuge mu butumwa bw'Imana ntabwo harimo imiyoboro itandukanye mu ijambo mu butumwa bwaturutse ku Mana hariho umuyoboro umwe wonyine kandi uwo ni wo muyoboro ni wo mu cyerekezo kimwe icyo umwami yadusigiye mu ijambo rye izindi nsobanuro zose ntabwo zifitanye isano n'ijambo ry'umwimerere isobanuro zose bwite ni ikinyoma isobanuro bwite yose ni ikinyoma kandi nta kinyoma na kimwe gituruka mu kuri kiva mu kuri nuko rero ni inshingano zacu kubwiriza ijambo ryera ry'igiciro kinini no kurihamiriza
must be once again emphasized
nanone ibi tugomba kubivuga tubishimangira tubitsindagira yuko mu myaka ishize
of course we experienced and witnessed how the technique
twabonye
has advanced
uko ikoranabuhanga ryagiye ritera imbere ndetse isi yose ubishobora kumva no gufatanya natwe ubitekereza mbere y'ibyo naberetse mukanya yashize naberetse iyi foto iriho ibibwiriza bya mwene Branham iri hano kuri tablet yanjye ibibwiriza byose 1,200 byose biri kuri aka gakoresho na bibiliya iri hano na bibiliya ibintu byose biri kuri aka kantu ninde wari kubitekereza imyaka 20 cyangwa se 10 ishize ntabwo ibyo byashobokaga ko bimera gutya ariko uyu munsi none byose birashoboka rero twagiriwe amahirwe akomeye ubuntu buhebuje kuba dushobora kwamamaza gutanga ubutumwa bwa nyuma bw'Imana kandi ibituruka ku Mana byose biba bigera ijambo rirera kandi twakira ijambo ry'Imana mu kubaha no mu gutinya tukaryizera ejo nabivuzeho umwami yaravuze ati ubeze mu kuri ijambo ryawe niko kuri kandi mu by'ukuri ndizera bene nashiki banjye yuko nta n'umwe muri twe ufite imbogamizi cyangwa bigora kwizera ijambo ry'Imana twebwe n'umutima ufunguye dushobora kwizera ijambo ry'Imana ryose kandi muri iryo jambo rye iyo turyizeye nibwo riduhishurirwa ku bw'ubuntu bwayo kutizera no kutumvira nibyo bintu byombi bibi kurusha ibindi byose ku isi kwizera no kumvira ni byo bintu bibiri biri by'umugisha bibaho ku isi hose twavuye ku mwanzi tuva mu kutizera tuza mu kwizera mu kumvira tuva mu kutumvira tuza mu kumvira dukurwa mu nsobanuro bwite zose tuzanwa mu ijambo kugira ngo twezwe mu ijambo ry'ukuri nanone tugomba kongera kubivuga bene abashiki banjye bakundwa twakira n'umutima wacu wose tukemera ibyo Imana yaduhaye byose mu mwami wacu Yesu Kristo nk'uko twabisomye mu Baroma igice cy'umunani abo yahamagaye abo yarabatsindishirije abo yatsindishirije yabahaye n'ubwiza yabahaye ubwiza kugeza hahandi aho tubasha kuba nk'uko umwami n'umucunguzi wacu yarari kuko we ni imfura mu muri bene se benshi ninde wabishyikira kubwo kwizera twarabyakiriye nk'uko umucunguzi yaje muri uyu mubiri w'inyama uko yari ameze uko niko umwari Mariya yatwikiriwe n'igice cy'umwuka w'Imana yakira ijambo araryizera nuko yarabwiwe ati ngo uwo uzabyara azitwa umwana w'Imana niwe mwami w'icyubahiro uhamagara ibintu byose bikabaho wari uriho kwitangirira kubw'ibyo mpora nezera nezererwa ndanezerwa n'umutima wanjye wose handitse mbere na mbere ntabwo ari kwiteka ntabwo ari mu iteka ahubwo ni ku itangiriro mu iteka Imana umwami Imana yarishwe yabaga yarituye mu mucyo w'itangaza uwo umuntu wese adashobora gushyikira nta muntu washobora kumubona ariko ku itangiriro mbere na mbere Imana yavuye mu iteka iza mu bihe nuko ubwo nibwo umwami nk'umwami yavuze agahamagarira byose kubaho uwo wahamagaye byose kugira ngo bibeho niwe waje kuri twe yishakira umubiri w'inyama ibyaha byose ibicumuro byose kutumvira kwacu kose amakosa yacu byose arabyikorera abyishyiraho abitwara ku musaraba noneho dushobora kwemera umurimo utunganye warangiye wo gucungurwa ukaba uwacu tukabona umwimenyerezo wacu bwite wizera benshi banjye bakundwa hatarimo ubwibone hatarimo kwirahata dushobora kubivugira hano yuko nk'uko byari bimeze mu minsi ya Eliya nk'uko byanditse mu Baroma igice cya 11 ni nako mu bihe mu gihe cyacu umwami
who didn't bow their knees before Baal
ki abantu batapfukamiye Baali batapfukamiye idini cyangwa batikwisa imbere y'umuntu ahubwo amavi yacu tuyakubita imbere y'umwami Imana wenyine we wenyine niwe duha icyubahiro n'ubwiza kuko yakoze ibintu bikomeye yadukoreye ibintu bikomeye ndetse yabikoze muri twebwe wari we wese uca ku ruhande isezerano ry'iki gihe aba aciye ku ruhande rw'Imana abahushije Imana ayashobora kuba amagambo akomeye akakaye ariko mu madini atandukanye n'amateraniro atandukanye nta muntu wabagisha impaka ko batizera ariko tugomba kuvuga ngo hariho umuzuko wa mbere hariho n'umuzuko wa kabiri mu muzuko wa mbere harimo babandi bari mu izamurwa noneho abari mu muzuko wa kabiri bo baguma mu bituro ariko twebwe abapfuye abasinzira imbere tuzahindurwa bazuke tuzamuranwe ariko abatari biteguye bandi basigaye bazaba abo mu muzuko wa kabiri nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishu ibitabo byarabumbuwe imbere y'intebe y'umwana w'intama nuko abandi bapfuye basigaye abo basigaye abandi baza ku ntebe y'urubanza yera bacibwe urubanza ngo utarabonetse wese mu gitabo cy'ubugingo wese ndetse no mu muzuko wa kabiri mbere y'intebe y'urubanza
eternal life by the faith in Jesus Christ
bazahabwa ubugingo babuhabwa kuko bizeye umwami Yesu Kristo abo nibo bazabaho iteka ryose ariko abo mu muzuko wa mbere bo harimo umugeni w'umwana w'intama wenyine babandi bahinduwe bagashushanywa n'ishusho y'umwana w'Imana abafite umugabane mu kuzamurwa nuko Brenham
not a message which will was preached to those
yazinye ubutumwa
now a message
ntago ari ubutumwa bw'abandi bazajya ku ntebe y'urubanza ahubwo ni ubutumwa bw'abafite umugabane mu muzuko wa mbere mu guhindurwa mu kuzamurwa mu bukwe bw'umwana w'intama abazaba muri Yerusalemu nshya uko ni ugutoranywa n'ubuntu kandi umwami turabimushimira cyane nanone mu magambo make tuvuge mu madini iyo mu gihe cyacu mwese murabizi uhereye mu mwaka w'igihumbi 1948 nzi ibiba ku isi yose bibera ku isi yose by'umwihariko ibibera mu dini ya Gipantekote ndetse by'umwihariko nagiye mba mu biteraniro bitandukanye mu mwaka 1960 nashoboraga kuba manager wa Tennis Bond uvuga butumwa ukomeye cyane wakoze urugendo rwose ibwiri muri Afurika hose ngo girwa zahabu abantu bose ubwo ubutumwa bwe iyo filime irerekanwa ku isi yose abantu benshi bari bahateraniye baravuga ngo wowe ushobora kumbera umufatanyabikorwa hano mu Burayi bene n'abashuti banjye mwabyemera mutabyemera ariko icyo gihe umwami ubwe kubw'ubuntu bwe yarampamagaye aramvugisha umunsi umwe mbere y'ibyo igihe Tony Osborne yaje n'imodoka ye nini
about 800 meters from here
yaje hano mu bibirometero uvuga ngo aza hano nuko araza umwami yarambwiye n'ijwi ryumvikana ngo mugaragu wanjye ntugurishe umurage wawe w'umwana w'imfura iryo jwi ryarancengiye ndetse kugira amagufa yanjye hose nahise menya icyo nkwiriye gukora
that this nice offer
nari mpawe ikintu cyiza ariko ndacyanga kubera iyo mpamvu uhereye ku itangiriro uhereye mu mwaka w'1949 nari nzi ibyo byose nari nabihawe abavugabutumwa bakomeye bose ndetse na David Duplessis uwo nanasobanuye na Gordon Lisson wanditse igitabo ngo wirambura namu umuntu mugabo watumwe n'Imana Imana yampaye amahirwe akomeye ubuntu bukomeye yangiriye ubuntu bukomeye ndetse ni muri Oklahoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Oral Robert Imana yangiriye ubuntu ngo guca muri ibyo byose ngo mbyirebere kugira ngo mbyizere noneho mbashe kubona ko ari iby'igiciro kugira ngo simbe narakurikiye gusa ububyutse runaka ahubwo mbe naragiriwe ubuntu imbere y'amaso y'Imana yo kwizera no kwakira ibyo umwami yateguriye iki gihe nuko mushobora kubyumva muri kasete za mwene za Branham kugera mu mwaka 1962 kugera igihe cy'imenwa ry'ibimenyetso 7 yari afite mwene data Branham amadini ya Gipantekote yari yamufungura imiryango ariko uhereye icyo gihe imiryango yarafunzwe ntibashatse kongera kumwakira ihuriro ry'abacuruzi b'abakristo riyobowe na Demos Shakarian nibo bonyine bakomeje kumufungurira imiryango agashobora kubwiriza imijyi hariya reka tuvuge muri makeya bene bashiki banjye ibyo kurya by'umwuka byarahunitswe kandi Imana yacyuye umugaragu wayo mu rugo ndetse yarebye mu bwiza uko hameze arabitubwira uko yajyanywe hakurya abona umukumbi w'abatunganyijwe bari bakiri bato bose nuko ategekwa ahabwa inshingano n'Imana kugira ngo abwirize ahamirize ibintu ndengakamere ibyo yabonye ntabwo yari umuntu ufite gahunda ye bwite ahubwo yari umuntu umugabo watumwe n'Imana afite ubutumwa buva ku Mana bw'iki gihe nuko bene bashiki banjye mu mutima wanjye
it's really loud and clear
birimo biravuga n'ijwi rirenga kandi birumvikana ndashaka kuvuga nkuko Simeoni yavuze ati mwami noneho ureke umugaragu wawe atahe mu mahoro kuko amaso yanjye yirebeye ugusohora kw'ibyo wasezeranije muri iki gihe kandi
so we may thank our Lord for it.
Dukwiriye kubishimira umwami wacu. Umwami yacyuye umugaragu we Branham nk'uko yacyuye Musa. Ariko ubwo nibwo byasohoye amasezerano agasohora. Ubwoko bw'Imana ubwo nibwo bwashoboye gushyira gukandagiza ikirenge mu masezerano yose y'Imana mu gihugu cy'isezerano ibyo byose twarabihawe mu bibwiriza bya Nehemiya Branham nuko noneho kubwo kwizera dushobora kubihagararamo tukabyubakiraho bikaba imyimenyerezo yacu bwite kubuntu bwayo tugahamagarirwa gusohoka tugahamagarirwa gutandukanywa no gucungurwa kuzuye mu maraso y'umwana w'intama uko kuhagirwa no ukwezwa mu ijambo ryayo ngo none nshobora kuvuga n'ijwi rirenga nk'uko Pawulo yavuze muri Timoteyo wa kabiri igice cya kane umurongo wa karindwi yaravuze ati Timoteyo wa kabiri Timoteyo wa kabiri igice cya kane umurongo wa karindwi narwanye intambara nziza narangije urugendo rwanjye narinze ibyo kwizera umwami ahimbazwe kandi ashyirwe hejuru
into unbelief
but with hari igihe kinini nabaye mu kutizera ariko
and therefore right in verse 8 he could say
ngo narwanye namanize narangije urugendo narinze ibyo kwizera ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iryo umwami wacu umucamanza utabera azama kuri urya munsi nyamara sije jenyine ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose bene data na bashiki banjye mureke tunezerwe twishime turanezerwe tunejejwe no kugaruka k'umwami twishimiye kugaruka k'umwami dushimishijwe n'uko azagaruka vuba cyane kandi ko ubwo azagaruka ukugaruka kwe kuzaba mu gihe cyacu si Pawulo gusa n'abandi bagaragu b'Imana bose bazahabwa ikamba ry'umwami ahubwo nk'uko intumwa bivuze hano iryo kamba Imana izarima njyewe na babandi bose bakunze uku kuzaboneka kwe mbega ubuntu
it's not our merit we did nothing
ntabwo ari byo dukwiriye ntabwo twe tubikwiriye ntabwo dukwiriye na gato ahubwo umwami Imana ubwe yaradutoranije araduhamagara atuyobora mu kwizera, ashyira ukwizera muri twe kubw'ubuntu bwe, adufungura ubwenge bwacu kugira ngo tusobanukirwe ibyanditswe. Nkuko nshobora kuvuga hano, nta nshuro n'imwe naba narigeze shidikanya ubutumwa bw'Imana cyangwa inshingano izo umwami yahaye umwene data mukundwa, nta nshuro n'imwe nigeze nyishidikanyaho. Nshobora kuvuga nk'uko Pawulo yavuze ati,
hurting the Lord.
Nta kwigomeka ku mwami, nta guca ku ruhande rw'iby'Imana mbwiye nk'umuntu gusa, ahubwo ku bijyanye n'ibi ntabwo mfite imbogamizi n'imwe yo kwizera umwami no kwakira ibye no kubyizera. Ahubwo nk'uko Paul yavuze hano, tuvuge gutyo muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere tusome ibyanditsemo.
Christ Jesus our Lord who has enabled me for that he counted me faithful putting me into the ministry. Brothers and sisters, everything is grace.
Ngo nchimira ubuntu bw'Imana wantoranyije abonye ko nkwiriye
ordination for a ministry,
kuba mu bukozi bwayo, gushyirwa guhamarwa nk'ubukozi, ibyo byose ni ubuntu.
Let us thank our Lord.
Mu kurangiza, reka dushimire umwami kubw'ibyo, kuba twaragiriwe ubuntu imbere yayo, tukaba dushobora kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Mureke tubivuge tubitindagira tubishimangira na none. Abizera bonyine muri iki gihe yuko Imana yoherereje mukundwa Branham afite ubutumwa buturuka ku Mana, afite ubutumwa bwa nyuma mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo, nk'uko yabwiwe ngo ubutumwa buzabanziriza ukugaruka kwa kabiri kwa Kristo ku isi, bushyikire ku isi hose. Dushaka kuvuga ngo uyu munsi ibi byanditswe bisohoreye imbere y'amaso yacu, kuko ni ijambo ry'isezerano. Dushaka kuvuga aya magambo turi kurangiza. Umwami wacu, mureke byandikwe. Uwakiye umuhanuzi azahabwa ibihembo by'umuhanuzi. Bene data na shuti banjye, intumwa zose, abizera nyakuri bose mu bihe birindwi by'itorero bafite umugabane mu kuzamurwa k'umwana w'intama, mu kuzamurwa k'umugeni w'umwana w'intama, bazaba bari kumwe bose, bazahimbaza umwami wacu bari kumwe n'abagaragu bose b'Imana n'abahanuzi bose n'intumwa zose bari kumwe, bose bazambikwa ikamba bashimira umwami kubw'ibyo, kubw'ubuntu bagiriwe, bagashobora kumenya ibyo Imana yageneye muri iki gihe, tukaba dushobora kubyizera n'umutima wacu wose. Twese hamwe n'ubwoko bwose no mu ndimi zose ku isi hose buhabwa umugisha, nk'uko byavuzwe ejo, tuzongera guteranira hamwe uko igihe kizabitwemerera, tuzongera hamwe twese kwibonera igusozwa ugutunganywa kwa nyuma. Mwese muhabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mureke dushimire umwami. Data wo mu ijuru, ndagushimira n'umutima wanjye wose kubw'iyi minsi, ndagushimira ko ijambo ryawe riri gushyikira amahanga yose n'indimi zose. Uhe umugisha abasobanuzi bose bari hano n'abari mu rugo bose, abari mu bihugu bitandukanye ubahe umugisha bose abasobanuzi bose ubahe umugisha kandi uwo umugisha buri mwese wizera ijambo ryawe ryera ubutumwa bwa nyuma ubwumva wese abahamagarirwa gusohoka bose bagatandukanywa bagategurwa mwami turagushimira turagushimira ko wadutoranyirije kuba mu muzuko wa mbere kandi turagushimira mwami ko kubw'ijambo ryawe ry'igiciro kinini muri ryo handitsemo ngo hahirwa abafite umugabane mu muzuko wa mbere uhe umugisha umukumbi wawe wose ubahe umugisha wo ku isi bose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo amen.
Soll sie werden weiß wie Schnee,
even your sins would be red like scarlet.
Ibyaha byawe
naho
byatukura tukutuku biza byakurwaho ukera rwose.
And what is red as crimson?
Now that you could not remember, be
would be red like crimson.
Nubwo ibyaha byawe
would be red like crimson.
Byaba bitukura tukutuku wakwezwa nk'urubura.
Hear the voice which invites you.
Umvira ijwi riguhamagara.
Be converted.
Uhindurwe.
Hear the voice.
Umva ijwi. Umvira ijwi riguhamagara. Rigutumira.
Be converted.
Uhindurwe.
For he is full of mercy.
Kuko